الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي بابارونجي أبكرزا تشاجينا مماسو ني إمبايا الزكا منصرو ني بريمي إلانغا إلو رسالة مستقلة kino kitabo kyetongodde ku kitabo kiri ekirala kye twasooka okusoma ekiyitibwa Empa ya Zaka mu nsimbi enkalu n'ebyobusuubuzi. Kitabo ekyo twakimazeeko ne tulaba nti okumalirayo ddala empagi eno omusiraamu abeere ng'asobola okugirondoola mu bujjuvu n'emiteeko gya Zaka gino emirala nagyo tubeere nga tugireeta. Anti zaka nga bw'okimanyi erina emmaali eri makhsus, erina emmaali eyeetengeredde ejjibwamu ibaada eyo, era waliyo emmaali endala nga mpitirivu nnyo naye nga tejjibwamu ki?
Zaka.
Nga tejjibwamu zaka. Era omuwalimu atannategeera nsonga eno kiri haramu kuye okwogerayo ennyukuta emu yokka bw'eti ku nsonga za zaka, okuggyako mu mulyango gwe tugamba nti obusiraamu bwazimbwa ku mpagi ttaano, awo nayogera ku ki? Ku zaka. Naye empa yaayo ebya byesonyira ddala kubanga agenda kukumba mazambi meereere. Otegeddwa okumanya nti zaka si buli mmaali tegibwamu ki? Tegibwamu zaka. Kati waliwo yatunuulira abantu bisajji kati yinza kuba takati bwakozzaka oyo. Kisoboka? Ye, kisobokera ddala. Ng'emmaali gy'alina mpitirivu naye nga teri mu maali gibwamu zaka. Obanga emmaali gy'alina mpitirivu naye nga tulina obukwakulizo bwe tutunuulira, zaka n'etamukakatako. Ebitwabiraba ne tubigaziya mu misomo egyakulembera nga twogera ku mpa ya zaka ku nsimbi enkalu, mu nsimbi enkalu n'ebyobusuubuzi. Kaakati bw'obanga oli munafu mu kuwuliriza n'okufaayo okusoma ebifa ku nsonga ya zaka, kati ate waalibadde munafu nnyo mu kugiramulako. Kubanga okunafuwa mu kugiramulako mulimu okuwona, mulimu okuwona. Tugenda kubuuzibwa lwaki tewalamula ku mmaali ya gundi, naye ate ojja kubuuzibwa singa ogiramulako ng'ogiramuzaako bijahalin. Kubanga kye bayita emmaali keebeerya zaka eno enyini gye tukubiriza abantu okukola etambulya kaida, mugimanye bulungi egamba eta kaida eyo al aslu fi al amwal al huruma. Al aslu fil amwali al huruma. Ekikolo ku mmaali y'abantu kubeera nti eri haramu tekwatibwako. Tekwatibwako. Kati bwe tugamba nti tekwatibwako nga baga nze sigibba kugitwala mu byange. Nze nkubiriza bantu kuyamba banako. Ate lwaki obusiraamu bwaregyuleetinga ennyamba y'abanako? Lwaki Allah yaregyuleetinga ennyamba y'abanako? Yatabutidde gwe kukumba emmaali y'abasiraamu nga buyamba abanako? Yateekawo guidelines, yateekawo amateeka, yateekawo shurut, yateekawo obukwakulizo. N'olwekyo ne mu zaka tuteekereyo ddala ebirowoozo nga bwe tutalamula kuswala bwe tutyo kiwalazima kadhaliki. Ne zaka tetugiramulako kiwalazima. Tegeddwa okukakasa nti by'olamula ku zaka hakikatan byebyo. Al aslu fil amwali al huruma, Al-aslu fi amwali nnas al-huruma. Ino kaida ba ulaba jogira munjogirizo nja uru. Una unigiri jobo jogiddemu. Oboli kuchi. Al-aslu fi amwal al-huruma. Echikolo kumari kukubianti ili haram. Tujuzanyi lako. Kaideno. Eina hadithi mweva. Hadithi eno nkulu nyoko yudhabata. Nabiya jogira munjogirizo nja uru. Muhajjatil wada ya gamanti inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurumati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagt inna dima'akum muchimanyi abaki timazima dala imisai jamwe wa amwalakum nimali yamwe wa a'radakum nachi nebitibwa byamwe alaykum haramun bil haramukum mwe kaida weva mutekmulabiyeo aha laba omusayi go muntu bugujira musiyaki yemu nimali ngabo takirizwa ku hatta kituka kudala tokirizwa kutunuza muntu kitala naam va kubyo kubira ndo inacho omukoseza tokirizwa mmoto nuzamu chichi chitala utugambe chitala chichi hakaso impiso kwati mso nojimusonza mbure he ngire tokirizwa nabiyogere ekigambo kitisa chikulage ngire shaytani je tasarrafa mu abwabu za shar nam eka tukwate chitala nochitunuza munno kubanga tomanyi sitani yinzo gira bwetu gedu kakana ngo chimufumisa ngo mongo badde busubira onyize toko atakitala kimutumulizamu uyinzo okulema mukono uyinzo okola movement ne we unyengeringa niye bayi sinzi juvu nili je kutika mwaka atu ugendo gira goti ngi kintu kiri munda mubiri go muntu ugendo kakana nga ozikiride obusabuna kutugana al irhab wat tafji' ha wat tafzi' okufaza omuntu no muvema biganga ali awa tudde no soba no mutu akumpe no bogolo mundi kumwa ni umutima no guyuza olide bulungi kiri haram busilamu bwakigana yeyo nabi gwa musaidia dima yani ibuli kintu kyo neki threateninga obulamu bwe obwo musilamu naye nabi tiyakoma ayagat wa amwalakum ni mali yawe kati duno lukumi runo lujja ku bantu mu ngeri ya manchoro nakuzina seka ani seka adam senja la kibaita baseka luseke aba bafula abaddu ba Allah akasoko nam mungeri yokubajja ke mali ya manchoro bamanye ntino ebyo na bagenda kubinyonyola mu maso ga Allah tabaraka wa taala kati wanwe tuli ku nsonga ya zaka ti al aslu fi amwali nnas al huruma ekikoro ku mali ya abantu al huruma tekwatu wako netugamba tekwatu wako simu ngeri yao baseka luseke yokka bange yeri kiria no musilamu mu bubumba bwinyine nyine obwobuntu ajiraba nti mutufu ono sajja mukujju kujju mwalimu mukujju kujju naam naye waluwo oli azanyira ku mali y'abantu munnange nga ajizanyira ko mubab ya kulowoza nti no ye ali muku tasa dini ya Allah alimukosa bantu ibada ipajyo kusatu isubulu kubira omusi na ifana kwa webityo ya tugamba naam inia nungi na hii oteke dua okubira anga omanyanti inamla zobu silam tizajja abath kubira obubezi tini swabu weri kuita kwa mwaka we gulie bikabye mali bijibwa muza kwa guluzeti minu gina bibu kwa obusilamu buwangu obusilamu buwangu gogende ihaji agira kwa tufuna ya matoke nga asatu gateme ogaweyo zakale kubira lusuku lambo yotolwa muzaka olide buluji tufuna kubidodo yigile ichibbo katika na kasiri kalamba kagu tufuna bibbo bisato biweleza abana ko ere ochitege nedda eh dikakubira nga tugira zakaye tukuze mali naam zakaye tukuze mali na ye waliwe mali owebwa mochi zaka waliwe tawebwa muzaka kasowe so omuntu mali ewebwa muzaka etawebwa muzaka no mujje no mujja ko zaka ngo manya ati ategwe oli omujisiza akoza kana ate gogudde muzambi aso nkyo omujisiza akose ki siza akubanga zakati jiwa mudodo kitegere kese na bugga na ntula nibibiranga ino musiri guva kuno paka amaso yakola katya jega koma kakati wetubadde nti ogambi omusiri gwegombolola kakati zake jibwa muchi wanu wenjagala mali ki ejibwa mu zaka ya mirundi emeka twagamba ya mirundi ena nga tusoba no gamba mirundi emeka etano bwetugamba ena rikaz tuba tugirese bwetugamba emirundi etano rikaz tuba tugikonyeko eyo twajogerako ntugigaziyako mu kifo kimu kubanga teriiwo nnyo kyetuba tutakiteekako nnyo birowoozo rikazi dafin aljahiliya dafin aljahiliya ebintu ebyazikibwa nga nabbi tannajja kati obadde osima ttooyi wansi eyo enkumbi ogenda oggira bw'oti neegwa ku ki neetema ku kintu ogenda oggira bw'oti masha allah ng'abadde siriva oba tuleete ku bintu ebitali gundi ebitali tugambe diamond ajja kukijjayo bulungi ogenda oggira bw'oti nga diamond ali mu kiro nga musanvu bwemuteeka mu katale masha allah asobola okuvamu bukadde nga kinaana naye abeera atya rikazi abeera rikazi ng'aliko obubonero obulaga nti nno ekintu ekyaziikibwa nga obusiramu tebunnakola butya nga tebunnajja si mu uganda nga nabbi tannakola atya tannatumibwa sooka kuliko ebiwandiiko ebiwandiikiddwako mubutuufu nga biraga omwaka ogwo ogweyo emabega n'ebirala ebifaanaganako bi kati olw'okuba ekyo kintu kiri nadira giddan kiri very rare kyetuva tutakiwa tutakirwako nnyo naye nga twakiwa musawo mulamba oddayoko emabega n'obeera nga oguwuliriza kakati singa emaali oba ogiguddeko nabbi yagamba atya wafi rikaz al khums rikaz owaamu kimu kyakutaano kimu kyakutaano kyekiriwa ani kituyambako kimu kyakutaano wamaafi tukifuna tutya ekintu ekidivaidinga by 5 yaani singa kibanga kirimu obukadde kikumi ojja kuwaayo obukadde 20 osigaze obukadde bwo 8 kitegerekese wafi rikaz al khums ekyo tekiriiko nti nno katulindi tekiriiko niswabu rikaz teriiko niswabu rikaz kagwirawo tekiriiko nti kitulindi kiiteko omwaka wenyininyini awo okigiridde kasomala okijjamu okiwa valyu yaakyo n'okwata ku kasente kaakyo ng'osooka ojjako omugabo gw'obusiraamu ng'oguwaayo khalas kati emiteeko gino egisigadde gye tusinga okutambulirako kubanga jjo tugitambuliramu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo era yemmaali abasiraamu gye balina yeeriwa tutandikirani sheikh abdurahman bahimatul an'ami assaa'ima ekigambo kino saa'ima kyetugendako mu darusu yaffe eyolwaleero bahimatul an'ami assaa'ima tukyagaza ki saa'ima bahimatul an'am etwagira mu musomo gwaffe ogwaggwa netugigaziwako nnyo ebika ebyensolo ebyo ebina netubirabanga allah bwe yabyogerako wa anzala lakum min al an'ami 8 azwaji netulaba aya ya an'am 8 azwaji min adda'ani 2 wa min al ma'zi 2 kakati assaa'ima tugenda kukiraba wano mbugazi lwaki ensolo zino zirina kuba saa'ima tukyali ku nsonga egamba si buli maali nti ogenda kukwata abantu bagambe bawe emmaali hatta n'emmaali eweebwamu zaka esobola obutaweebwamu zaka n'emmaali eweebwamu zaka esobola obutaweebwamu zaka lwaki katuli ku bahimatu al an'ami neteekawo akwakoleza nti assaa'ima assaa'ima saa'ima kyeki zese soro ezeriisa ezitambula kitegeeza to musajja abeera nusubulaya ze mu kiraalo nusubulaya muki mu kiraalo ente nyirivu yazijja Denmark nam naye ali awo yazireetera omuddu n'atema n'aleeta ebiwata n'abigula n'aleeta n'akola atya nettamugyako zaka nettamugyako ki ninga ziweze niswab ziwezeza niswab ziri makumi asatu nettamugyako zaka ino ensonga eyinza obutayingira bwongo bwa muntu nenga yesharia y'obusiraamu ba ulama gye batambuliddeko ate ziri ezisiba ku ttale zo ne zivaamu ki zaka fayushtaratu assawmu yushtaratu assawmu naam sawmu kyeki kwekwetambuza Allah bega fihi tusimun fihi tusimun zitambula zidde eno ne zeyagala ne zikola zikyani zi ezo zivaamu zaka ezitavaamu zaka ezo tuzitegera mu kifo kirala tuzirindira eri mu nsimbi enkalu kitegereka ekyokubiri maali yokubiri seeka sozi tusigaleewo seeka Abdurrahman sozi hafidhakallah tusigaleewo adhahabu walfidda ye goldi ne silva kati ebyo bitambuliramu naki n'ensimbi enkalu al umla al waraqiya ensonga eyokusatu emmaali eyokusatu omuteeko ogwokusatu ogw'emmaali oguvaamu zaka alhubub wathimar oba nitugamba alkharij min al ard oba nitugamba almazruat ebirime kati ebirime seeka kitiibwa kyakoonyeeko tebijjibwamu zaka okujjako nga biri mu necha eyo nga bwagati alhubub wathimar alhubub wathimar ebirime tebijjibwamu zaka okujjo nga biri mu necha eyo necha ki cereals zezijjibwamu zaka naddala mawanga gafaga eggwanga lyaffe erya Uganda la takad ojula butasanga zakange eva mu kintu okujonga kiba mu cereals saate mawanga agaba warab jibatayina nnyo bijanjaalo kasoli n'ebifaanagana ko bwebityo ate bo zaka waabwe ava nnyo mu ki ava nnyo ki mu bibala thimar entende n'emizabibu kandi waba n'ebiralanga habad sauda baba n'ebiralanga yani obuntuntu nenga bitebitira kuba byangu byakunganya kubanga before byabwe byamalungu neera basigala bisigala biine namula eyo eya zaka kati fe waffe cereals tuli ku bijanjaalo tuli kasooli tuli ku mpinna muti tuli ku soya tuli ku binyeebwa tuli ku mwanyi zogeddeko tuli ku mwanyi kawo mwogeddeko tuli ku kawo nam aha ekintu ekyali badde kiyinza okugwa mu bibala bwe tuba tusobola kiyita ekibala nga kyali badde kisobola okuvaamu zaka ewaffe nam zaali badde empafu kubanga empafu olaba nga zibeerako ekiseera kati zikuumya ne zibeerako ekiseera naye okuweza neswabu yaazo eswabu y'empafu si kintu kyangu ninji namula ebaawo tomanya munnange omusajja n'aba n'ebbidi n'akunganya wasaki ttaano ezaaki n'akungula wasaki ttaano ezaaki ez'empafu kisoboka miti gy'empafu nga giri awo n'akunganya wasaki ttaano nga bitujja okuziraba naye bwe weetegereza eggwanga lyaffe hasiba ilmina okusinziira kumanya kwaffe okutono nam kubanga okumanya kugazi ebitundu bigazi tumanya kifa karamoja tumanya kifa yumbe tumanya kifa luddawa obwongo bwaffe kyebumanyi naddala mu central region ne western region ebyo byetutambuliddemu tulabanga eastern region kadhalika seeka kiima tugamba ntukubuuse twogedde ku central netwogera ku western eastern region badde njibuuse seeka kirima northern gyetugimanyi nnyo kiwanvu na yenga subhanallah bisinga bitira kufanagana mu Uganda. Kakati tulaba serious, tulaba kasoli, tulaba bijanjalo, tulaba yani serious bibi bara ebyempeke kubanga bibina akwakulizo nga tugenda okalaba mu maaso. Awo tuwa tufumiza muchi, tufumiza muzei kabiswa ewa fema sake senyani. Muzei kabiswa ina omusiri kwe bikaji, lusaru lulamba. Bikaji, lusaru lulamba. Oisake devlonji? Aha. Ngani atamanyi kabiswa. Na hii nga shuhura ye, Allah jitambuliza kubikaji. Ngali nebikaji. Utunla buoti nge ya Rabbi. Kakati ebi bikajjo tobisonga na konti zaka tosonga nako tebiyingira mulyango gwa zaka kap nakamu nakaki
nakanene
nakeddagala tebiyingira lwaki kubanga akakwakulizo kokakata kwa zaka mu bikajjo tekaliwo ninga bitwabagamba nti buli mali yonajjo olabanga nyingi nolabanga tebadde mu zaka ubusilamu sibu muzibe. Sibuchi, sibu muzibe, buba na wibu tege demu zei kabiswa. Tege saburu unji? Mumutege kugulio kwa ensimbi enkalu, jikumutege de. Ne waluwa hikima, wachi wano mumari yebi kajo, biongi yebi kajo. Yo obusilamu, tebutadeo zaka. Ama papali, papali kasoburu okubira okumara omwaka, nebda. Chitege yanta kwa kwezi kitu gendo ukulaba kadikhar. Tikali koko papali. Tilisobola kubira o. Okumara omwaka. Nibi ya lebi fana gana koko ebitio. Bino bitu wala niku storage. Gano masala malala. Storage ya mpia. Izili hadith. Njolwali so kusinga nanga basi wali inge bintu okumara akasela. Muzi friji. Nibazi condition inga burungi. Na. Nizubira nga papali soburu kubira okumara ekisera. Olukuma. Temperature nebile fana kovu yabitio. Iyo sori jetunulirwa nedda.
Nyanya yabitio.
Nti nyanya yabadeo bajitele so kumalibanga. Olo namule chuse nedda. Tuliku sori jelienchi. Enkade. Yabitio yetunulirwa yoka kovu yabitio. Nyanya sigatele muzaka. Katungu tekali muzaka. Achi?
Watermelon
tezili muzaka. Nebile fana kovu yabitio. Ama toke tegali muzaka. Nebile yabinje fana kovu yabitio. Chitekele kesi. Tayib kakati tulabye almazruat byebintu ebirimibwa ebitugenda bigenda ko bane bichitukona ko tuli ku mali ne tubake tukona kakatonotono olwamu na saba olwo kubira nti no kafitiz okakona ko au wadde akagenda kujja mu butongole chechi sigadde
biinga biye
bahima tul anami saima tulabi al mazruat tulabi al dhahab wal fidda tukomyao bannangi korobo tijara ebyobusubuzi byamuteko gwokuna urudu atijara a iyo aini ne rao ne wa ewavu ya ne bad urudu tijara wao mad urudu tijara wawu maddi chi wawu jamaa chi esenge chiti wa mkoran walu faida walu faida jetwala wa imabiga keyo nga yavako mumanyi owe chiti wa aiti wa Muhammad Amin Ashinkiti nanyini tafsiri iti wa Abwa Albayan tafsiri ekiti wa jengu kubiriza taliba ilmu yenna okujua ya akadde ajisome ya muyambe kukujia mamuni mugwayo kugatira aya ntieno aya ya wano ni ya wano zitegeza achi tola bano Allah ya gamba buwati atu na gamba buwati ayo kuziku gatira abuwao albayan kakati ya gamba nti wao esinga okuba eyekitiibwa yaani abasilamu esinga moko sasira kwa Allah eri abaddube abakkiriza yesinga ni mu aye gamba tijannatu adinin yadkhulunaha wao eliyao lu ojuli deyo ewanvu izalam eyo eno faida mujikwate nkulu nnyo era ya kitiibwa nnyo eri mu taraifu za ayi musubekiri Bino vyayo gera sinasu ntivigambo vya Allah nti Allah watu vya tugamba wadokubira nti nochi gambo chamba ka sallallahu alayhi wa sallam na istimbatu yenga alim na ruwachi ayu ya chitibwa nyo ya gata ibikabi ya basiramu vyo na okuvira dala kwa singa okubane imani ya waguru sewa nabi okutuwa kumusiramu wa singa dala okubira uwa wansi mu imani na inga achari nechikolo choku wona chibira checho nzikirize ntufu siwe chili aha fina Allah nateka muwaweji chitakere kese fina Allah nateka muwaweji ya gamba thumma thumma awrathna alkitaba alladhina astafaina mina ibadina na tuteka mu emiteku sabu Allah tutasa ya Rabbi faminuhum zalimun ni nafsihi mubomu ni mwabili azamanya na beba gara ama zambi bake ndira mkuteka mungkola ibilagiro na zalimun ni nafsihi waminuhum mkutasid mubomu ni mu abi wazama zambi ngate watu kama kuteka ibilagiro bakora kebi ibiteka nyinga mazambi kwa zibatia bage waze chitakere kese beke ka okugwa mazambi naye mu biragiro bakora ke ebyo ebyetteeka tumusinga nanda sente asadde sunna akola atya usadda izikuru zakaya ngi wadede agusheka mbulia ichichi Allah chanka katta ko chichika chinjagala awo kitagere kese uyo mukutasid aba wonye kubanga ebyonezo biliku kuleka yo byatteeka na kwebagala Allah byagala na amma ebintu sunan zine migaso miyitirivu mujimu kujo arifu afi darajati kusutula madara chitakarika wa minuhum sabikum bil khairati bi idhinillah atemu bantu abakiriza Allah baruga awrathna alkitaba alladhina astafayna uvanyumentu sikizi kitabu Qur'an awetwasitula mubaddu bangi Allah biya sutula mubaddu be naam na afulaganti ya basi tula nenga abogende keme teke meka munimu abili azamanya baina tawhidi munimu abali wakati katewa mkutasiduna bimtula bie ate munimu niba ampulira kakubie yenga bojanti kumusita ina tajirina kumugabo ye umulabo bulamuwe mkutambula mkutula mnechusa ubulamuwe buna ayag mponira anonyo kuona fi sakanati hii wa fi harakati hii sakanati hii kugamba ngatebe nkede nebwa banga aliku movement olawo ngibulamu bwe bonna bunonya kuona awonya atya omuliro ayingida atya chi ejjana ya Allah tabaraka wa taala beta bampuja kachi nagamba Allah subhanahu wa taala ngamazo kubogera abo bonna ninga batadeke thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina ninga bagged istafaina agamit muli muvale muli nafsi mwabi ya sutula muli mwabi ya zamani naam chavaga jannatu adinin yadkhuluna ejjana abo bagenda kujiyingira bonnaabo yadkhulu subhanallah asinga obunafu nasinga zalimun li nafsihi ni sabiqun bil khairat bunna Allah nabate kama waweyo kitagere kase yadkhulunaha tajri yuhalluna fiha
min hasawira min
dha eyo wawu ne bazinga bonna mu chengere ekyo ekyamanyi mu chengere ekyo ekyamanyi era muno mulimu raddu izezimu ku ayati singo ku radda ebitonde bayita ba khawarij okulaga nti abantu bayina kubeera ku level yemu omuntu asobolya ddala okubeera nga zalimun li nafsihi ninga inomugaba kujjana istafahu Allah subhanahu wa ta'ala so sinti umme tekeda kubamba longo ofubokka zalimun li nafsihi wadde aye ne mwadde chikuba gizo hali kubunke nki mwina bwe mmanyi kubanga ruwa abantu abayina mizani ezolubege yenga amanyi nti omuntu oyina kumulaga nti tewali buwonero chetuino kusema kulaga tewali kuona tewali kuona echo chitofu tewali kuona okujja ko ku muntu eyefuddeko Naye Allah yateekawo maratibu z'okuwona n'azitulaga ezo nga ziriwo okubatha amal mu bantu so si okutebenkerera ku bukendeevu ne okubatha amal ku bantu ti omuntu afudde tumulabye afiiridde ku mbeera nti omunwe gwa sigala tubadde buli womukubako eriiso nga guli ku ki ku mumwa twamugamba ntumugamba agaanyi n'atuuka n'okufa akamotoka egenza omukuba tugenza okwetegereza ekisooso okugwa wali kasiga tukalaba n'okunyooka omukka kakyavaako omuki omukka afiiridde ku mbeera efaanaganako bwetyo naye tuli bamativu ti omusajja oyo tabadde na ssabo musajja oyo tayingira mu masabo musajja oyo avumirira shiriki amutamwa yaani tuli bakakafu ku ekyo kyetumanyi ekyokungulu agati gwokakasa otya ate Allah tatuvunaanage mumunda mumutima tulabe yavunaana Muadhi nabbi sa sallama bwe yagamba nti ya rasulllah ekigambo kino la ilaha illallah akyogedde yeetaasa nagati oyingidde munda mu kifuba yaani ebyaffe ebyokungulu tetuyina etugambye nti musajja abadde mukafiiri otuba tutegeeza tutiikinze sigala we nti tabadde wamutawaana abadde wamutawaana netugamba musabire muganda wammwe tumusabira tukola tutya tumusabira lwaki zalimu linafsi tulaba ayingira muwaawo eyo bye tebitegeeza ntumunyweza la kubanga nakhaafu alaihi tuli mukutya mukumusabira n'okuyitirira lwakutya kungi kwe tulina nti omusajja abadde mwonoonefu musajja abadde mujeemu naye ng'okutya okwo tukutambuliza wamu ne hope n'okusuubira tukola tutya naye ate singa tumumanya nti abadde n'essabo ne bwafa ng'afiiridde ku sujuudu abadde muzikiti lihaji lyawo lisamize akasuleko omuzikiti nekagira yagenze kanisa kumusabira kanisa nebagwira olidde bulungi mumuziike ne bapasita toka tumuleete seka baja oyo mutwali pasita amusabire afudde mukafiiri nebire fanako bwebiri naye ono tuyitiriza muganda mwe mumusabire muteeke muduwa mumuteeke muduwa lwaki waawo jamaa eri esigadde emugatta kituufu asobolya ddala okujja mu maaso ga Allah subhanahu wataala fayaghfira la Allah nakola atya namusonyiwa enakiri ahli sunna waljamaa ti al usah abononefu tahta almashia babeera eri kusalawo kwa Allah bwayagala ababonereze bwayagala abasonyiwe bwayagala abonerezeko akaseera asobola abonerezaako ekinene asobola aboneza ekiseera ekitono tahta almashia naye tetukutulawo nti agenze mumuliro saata afudde nga afukamidde pasita mutaddeko ekikono ekyenyinyalwa tugamba nti oyo afudde muki mukafiiri kitegereka kale nitubeeranga ebyo gyemiteeko egiweebwamu zaka yemaali eweebwamu ki zaka almazruat ebirime urudu tijara ebyobusuubuzi buli kintu kyonna omuntu kyateekayo okugula kitundibwe arrikaz walmaadin maadini zino mulimu dayamandi mulimu biki kopa n'ebirala bifaanako bwe bityo ebyo ebintu ebiweebwamu zaka ebyo ebintu natural resources nam petroli zinki koboti macure ebiki ebirala mutwongere tiini waliwo egundi pals ezibeere wansi ku ntobo y'ennyanja n'ebya lulu walmarjan ebyo nebifaanako bwe bityo ebyo byonna tebiweebwamu zaka wabula ekiweebwamu zaka kyekyo ekigwa mu dhahab n'ekigwa mu fidda n'ekigira mu rikaz nga kizenga kya bugagga ekya jahiriya kitegese bulungi kisobola n'okuba nga kintu kiri awo yani kya bugagga naye nga tekigwa mu kantu musajja yakawunda n'akakola nekanyirira nnyo tugenzo kugida nga mputufu tukagude konga keko tugenzo kulaba no banna gundi banna museum na bichi nga baketa aga bakatwala kabajje musajja kabajje sinti kaliko omutwe kaliko ochi nenga nibagalo katwa tugenzo katuna ka mujahiliya kaigide murikazi cyese bulungi cha bugagga cha jahiliya kingide muchi murikazi wafaka Allahu aljamia لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.